Zombie, 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 nimekuta mara tatu. We do that to my bitch.
It's the kids, baby.
Yes, a man, yes, a yes.
Choco, choco, choco. Choco, choco, choco.
Hello. Bad. We, hawa toto we. Kwani wanakula nini? Hawa toto we. Kwani wanapaka nini?
Si hatujui.
Hawa toto we. Wanajipulizia nini?
Si hatujui.
Hawa toto we. Mbona wazuri, wazuri, wazuri. Visit Tanzania.
We got beautiful ladies.
Visit Bongo.
We got sexy ladies.
Visit Tanzania.
We got beautiful ladies.
Visit Bongo.
We got sexy ladies.
Mungu ibariki Tanzania. Wabariki viongozi wake. Mungu ibariki Tanzania.
Kazi. Ufanikiwa kupo, acha lawama, fanya kazi. Oh my God, kila nkitaka kujenga nikitazama kushoto, mali safi. Oh my God, kila nkitaka kujenga nikitazama kulia. Visit Tanzania, visit Bongo. Visit Tanzania, visit Bongo.
Come on.